And though life is hard, our life is hard, our life. Hey,
hey, hey, hey, yeah, records. When the struggle for so long, everything goes wrong. Hold on and be strong. Yo tembea ujone dunia imebeba mengi tamaa so kizazi mzazi wiva kila siku tuko mtaani so good life atupendi sina mina kaso zagi kuye Britain stay true be real demon it still with me tena jua ngekwa nani kamziki usinge kwa deal I'm ill life ishanipoteza ga kill kwanu neighbor nagombana kwa to kill a guy kill ni hame kitana jitahidi na siwezi siku inapokwisha na shukuru kwa mwenyezi umri ungechagua ngesema hapa siongezi majukumu yanakuwa napunguza unya asante mungu huyo mtoto sometimes nachoka feeling listening to tears on up and cut a limit chilling na nipa mapenzi hata kama sina shilling it's my time na nimechoka kusubiri
even though our life is hard our life is hard our life we got it tama 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 siku moja nitapata sijali siku nimekosa nimepata nimekula nimeshinda njaa
From the bottom to the top came from the wrong way Kila siku labda kesho na kesho haitokei Kila kitu unachopanga mwisho siku kielekei Paka unaisi labda kwako mungu yeka better day Sali sala zote na dua ushamaliza Jai kaya mbali we sick ya mijiza Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele Yana sembe leo sembe jilani na peta Matatizo yana yana na yana haujatatua Eji yako niki yana la mwili umepiga Nyumbani kwenu wendo mlezi na ulipasa kulelewa Nka umekabizi wa jezi na mchezo haujawelewa No matter wapi unakwenda they are all after you Wanatazama maisha yako and everything you do God watch your back whatever you're going through Be strong homie
It's hard a life We got it tama, tama, tama Siku moja nitapata Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja We got it tama, tama, tama Siku moja nitapata
Dunia haiko fair, hii mwanangu imemtokea Ye ni innocent man na nozea segerea Jembe lake litumiki kagita la babu Familia yake imemisi na ina wish angetokea Alikuwa nalipia bill, mewachanganya kill Sometime wana kipikika maskana na let a deal We miss you nigga, love for you nigga No matter where you were, I got your back my nigga Wish ungekuwa hapa, memzika Rafa na Joe Machizi kibao mtani Salum na Big Paul Wana lipiga mchongo kote wanafa Zire pra 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 Ndo wana kauza roll Yo, but life still goes on Tane kuna deal na rose ziko mkonon Niggas wanna die kila bada nusu saa Na mademo pendo yana mtane watake kuza
Even though our life is hard Our life is hard, our life We got it tama, tama, tama Siku moja nitapata Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja Nimekula, nimeshinda nja Miskati tama, tama, tama Siku moja tapata Siku moja tapata